Mr. Moses, Godless Music, alongside Sister Ida, Victor and J. Allah. Thank you, God bless.
Pane, sipu kwa chapindo, vamene muna mupasa Ambuye molongo, anayanga kote Choka iwe satana lilo nikupasa pose Kuma moyo wake, usagwileko Satana anawononga, bindu ponsa vayobo Yobo analimba, sana chaye mbuye Yobo anayeselwa, sana chaye mbuye Walila yobu, yobu walila Iwalila yobu, yobu walila Awo wana wake wonse vaya Iwana wake wonse vaya Yobu walila, walila yobu Kuma kumamba anavipeza vonse
Olonkale na futo
Sana bade Mumimba Yamai anga Sogoro la moyo wanga Mbuye muliziwa Izonze zamene Ndipitamo Paribe zamene Simuziwa Zikomo pakuti Mulinane Pamavuto Ndipamutendere Pazonze Ndikuya mikani Mwe anzanga musataye Yesu Pamavuto ya mene mupitamo Sifu kwa Yesu ndiye mpulu muzi Mukulu pirire mulimbuye Yesu Matenda yanu azachirisa azadadisa Sito yanu azadadisa Nyumba yanu Tirizani kuita na mbuye